Tiffany Simpan Production.
Oh, Meli Bamba, baby, where? Kumanga yungonia sweetie leta minida madoi ufuma kwa stage sweetie la baby la mimu mimu mavu mimani mamini asya lusi mecho mekuko
baby wacho utate mutisa baby zenda wate walise tuina
omeni bamba baby we.
Angu